Yeah. 那个真不带了啦，那个真不带了，真不带了。
Ndiko difa dina power ni ashtiva transforma anasaka urithiawa. Na musi ndinga namba ndatoa nga shtuwe hape hape petu zikathiu.
Una rene
diawa. Sota shoperera na basazi na zidrinks rikoriwa rakambiu.
Una rene diawa.
Wenda mfasa ndiku mpona nga stende achichiu.
Things are busy but yeah we drinking. Fala my court man ziko kibe mtiwai. Itova chila nigga you know what it is. Adolf na former you know what I mean. CJ self made J.O. and I'm Kwanea. We making rain with our dirty money. Rekonka power nigga it's already Friday.
That's why we get it when it comes to money.
Out the hour happened in a second even in a power. Dono kangwa kikupela lintwa rikiskawa. Diritiawa habendi na zaka ndiba ndina power. Ndano kangwa kikupela lintwa rikiskawa.
Ndo jena stage ni ndo fara mic na plaque. Vumbre baba kutala ndo nobesa butterfly. Soto raro ndi chana zaka ndi kadido blast. Aguna fara baja una shera chama hat. Vako kupa, zote vako good. Zote zine ndaita baso kore ndi gola. Vako shona rine rika dido bowla. Ndo fara plaka ndi na huno ni na hola.
Altiawa, hape ndi na zaka ndiva ndi na power. Ndono kangwa, kikupela lintwa rikiskawa. Diritiawa, hape ndi na zaka ndiva ndi na power. Ndono kangwa, kikupela lintwa rikiskawa. Ndone buta zidua, nita mbona nguwa. Ndiko tota hula, notisa bukuma sa uchula.